kuleta kwenye hali kairi ndo mana acha mturi nikupe nyama, nikupe nyama na kuni umizaga wala mie sizimi weni pende nidekeze maiji ndo mana chiti kidogo nikupe lana, nikupe lana. Oh my, oh na ukini kusa na feel shy uwautam na mizoka ya mapenzi haya. Oh na
for you.
Oh, one number,
one number.